Ɗoyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heɗiɓe jamwali morɗoɗen gona beete talat alalbare sappo e ɗiɗi lewru octobre hitande 2022 yamde jeena ƴaɓɓorike yamde jeena yettuke sinda e ɓundukolle lamu duwas Ousmane Niali Bourdo kabaruji ɗo gagni kantiɗo ɓuɓɓi jande ɗo dewtere heɗintingol nuygal sariyaji mali wattama talatare keñan e juuɗe hoorejo leydi colonel Asimi Goyta nde dewtere windugol muɗum hawrintini baaɗe inde ande en leydi ndi fo e wi winduɓe nde wattudeɓe e jeegoɓo fedde jokkittitone kaldal gaɗɗagal fa jaam heɓe ngal waɗi keñan ɗo Bamako ɗo yettingol aadi golleji DDR e hollitingol anniyaji ɓamaɗi ɗum wonno ko joƴininoɓe haalde haala muɗum ɓaminde sukko muɗum musel fa jangguina ɗum nafa heɗum nafa woni dow muɗum e wi andiɓe kabaru jande nafa fuu wala hen sini jangguinoɓe ana jangguini fa gasa to l'école to yeɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗon heɗat sijo tamani anniya heɗintingol nuygal sariya nayaɓal mali dewtere muɗum na yalti caggal lebbi tati golle jamma ila ñalama baale inde ande en leydi meɗen ti nde dewtere heyre nuygal sariyaji tumbanɗe temedere e capanɗe jeenayi e joyyi goni e muɗum nde wattama e juuɗe hoorejo leydi laamu hakkundejo colonel Asimi Goyta talatare keñan ɗo Kuluba ɗo fa ɓeydiroɗen fam keɗɗene Mamadou Sama Seku
ewi hoorejo fedde heɗitingol nuygal sariyaji ngal ƴewtama no luggiɗiri toɓɓe capanɗe jeɗɗi tati ɓeyda e ngal joni dina hingal ngal waltingoji ɗi hawrintinama no fewiri ewi hoorejo o faccitinama dunno kabaru gotuma ko leydi ndi alhaali tawangal muɗum e jogola ɗemɗe leydi ndi e ɗemɗe gollirteɗe ɗe banggal nuyle gollirɗe leydi ndi arɗo fedde nde hulti wiide suudu batiru ndu luntinirama cuuɗi ɗiɗi ko waylitaka yo jogola kanake leydi gouvernement cour supreme et cour constitutionnel kulle kese ɓeeɗade ɗe goni gollirde cour de compte humide haybugol almusaɗɗaji kabaru hawalu ɗum takkama e gollirde conseil économique social et culturel bangge goɗɗo ɗum hultama wiide gollirɗe mawɗe ɗiɗi ittama e jate ɗe goni hot cour justice et kagne hu conseil collectivité hankasinde kanake leydi tan jeeyi lendude ɗatti dabareji golleji ɗi gouvernement huncanta hoore banggal ministre en ɓe jawtata noga e jeenayo sariyaji ittugol e golle kanake leydi hoorejo assemblée madun hoorejo hu conseil nation tongamale nuygal ngal hollitama wiide fadde ɓiɓɓe leydi ndi gotana ngal ɗo nuygal pelle halnan en baale pottinkoɓe e kala pelle gonɗo ley leydi ndi totete tafun yalla hakkillaji mabɓe dow oɗo projet nuygal sariyaji na ande
sakiraɓe ɗi kabaruji fo andaɗo mba heɓuɗe dow ɓembe ande ɗe ɗo hella amen facebook kaña compte twitter battudeɓe e jeegoɓo fedde jokkitittone kaddal gaɗagal fa jaam heɓe ngal waɗi keñan ɗo Bamako ɗo yettingol aadi golleji DDR e hollitingol anniyaji ɓamaɗi ɗum wonno ko joƴininoɓe haalde haala muɗum gueɗe kawruɗe o battu kolliti nafa hokkude wattumo ɗi golleji mbawata waɗede ley muɗum hollitinde wiide illa octobre hitande 2021 wonno koɓe mbayruno joddade battu fa ɓeydoreno faamu keɗɗene Mamadou Sama Seku Ali Cissé
fedde dewrintinal yitti sanne o yaari yesso bangal huncagol hoore talkur jam e dewral ru fof ko pelle ɗe ndenti gollididde e fultingol kawrute CSA keɗeɗana bujjema delmi kankon hoorejo CSA
mbiɗe andi le ɗatol gollirde kaldal kawral ciinagal Bamako ngal ciñimɓe ngal ana wondi wadde ley hen immadaraji mawɗi golleji lobbi fa heewi heɓam waɗede ley hen ko teddi hem sanne ko haala muɗum wawi haalede ni woni hontodirde ɗe jam e nangodirde mbiɗe andi ɗum womtiɗɗalaji yogaji gomɗi ley hen ɗi haala muɗum warta fa haalireno laaɓiri yalla eɗum heeɓa huncenede hoore
Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun goto yimɓele guɓɓal plateforme yeeli yo DDR o golle no fewiri yalla haddi jiiɓu hakkude pelle e guɓe kaptoje ɗe
so wona ni mi jaari lawol gaɗogol so yimɓeɓe yoppa kaɓorɗe wayɓe jaam tawete to garoɓe ɓamde suddomare yimɓele ciñiɓe kaldal kawral ngal armé leydi ndi kañum tan wawa baasi o wona kanko tan ɗu woodani ɗum
sima kay hulti wiide wakkati joni ko hani huccinde hoore no fewiri no yawiri woni ƴewtangoji ɗi keɗɗana attay Ag Mohamed goto e yimɓe guɓal ngal
himɓeji amen kani woni ɗati ɗi ƴewte ƴewtagol ɗati ɓili ɗe politique kan gollirɗi le leydi ndi ana hani huncenede hoore e nuygal saria keso mo haala muɗum haala o jokkitade golle DDR mo kawral heɓida e gouvernement oɗo muɗum yo hunde nafoore
gouvernement o ka hulti wiide gueɗe kewɗe haala muɗum memama iwde politique kaku gollirɗe nuyle gollirɗe yirwere ngaji kabaru ndenagu e ko nande muɗum ɓe ɓeydi wiide ɗum projet ngaji jewdi wuncenta hore yalla sembinde dejere jamarnde
neddo goto heddi didon barmile kasara lawol ngado alkamisar jabbinde fata finga mansanji le commune rural walia cercle bafula be tam wiede moto katakata ningaji din woni ngo natundirde barm e naba makay to won to gondi e sawrede le on yalom goto musil goto jangino philosophie le lycée privé goto to manantali to holtam wiede kayndu yi na yi fioy e mobel gotel dari nongel moto mako o boni kany e mobe ngel dub e collectivité musil on na waddama do bamako do sawrede batu ministre e ngado yontere jabbenende be ndewri sariye kesso wadde police en kany e golle protection civile militaire e de daber weli himbe yogabe wombe lesa hangal e wuddu leydi meden di hedum latto joni darnde police en halde amen mbawnde joni hala do mudun kedden Mamadou Samaseku Ali Cisse ko ngart do mun
lesahal e wuddu leydi ndi kado anya gorma o lati jati weli yonki jamarande kedden Amadou Lougué horejo fede jeunesse banyangara
Les régions Badjangara ont été hippangoji, bondi, wargol, yimbe kanye wujugol, dabaji mata asani. Sole nyaloma hande o gouvernement lindi pami ania, hukude, polisi embe kaporte, fa huncha naton denagu. Minenka wala ko mimbabi peyudu dehem so wana du welime.
Kanko dunke kabaron denagu, Dr. Ali Tunkara Hultivide, joni wana fi guubo, polisabebe, ndintine guleji, solasabe le mali. Mungu wata amanon, ili lamu Moussa Traoré, ewi maku.
Boku.
Jamande ku hewe mu en fu no yiri police en be hande ni wana ko mudi fadi mabbe laataade yimbe lo kunchanobe hore denaago yimbe kanye ko be jogi torda mabbe buri maateede sanne
ajo
kajatu kita dunno yo goto e dunke en kabar denaago kanko holti wiide bawde golle habtibe be na hasindina
le renforcement
te wutude beydude yimbe le ngarobe faabo armee leedi ni yo wajibi so mi yewi sababuuji ko yoppata yimbe le be ko heewi mu en fu tawtude gube terroriste en chattube atawan ko heewi hen fu saabi ko be takka bangi kono nadu faabe baawa rende hor mabbe tan duuna
yalla odo golle o ne yiriwa horejo federation en to banyagara tun waddi noddango bangal gulidal hakuni jamare e policeabe
jande l'école mali 2022-2023 fuddi tati lewru octobre ndu ko wana jande ngattende l'école sarabe yogabe anaba ma musel e njoba fa jangina sukabe en cuudina l'école ton jati sininde jande wonko be ndewrata do mudon sarabe yogabe dun sarabe sukabe l'école yogabe kuliti wide wadde dun ana beede almusaddaji fa beedure ne fam keden Ali Cisse Fatoumata Maiga
pamande suka mudum jangino walati ke wajibe juude yoga sarabe janginobe tawine jandeji di janginobe wadan bedi won dati hani jokkude kedode Abdul Kasum Touré lamido chuuri le kol ngay darani do hore mudum le lendi o mo jabo lamdi Mariam Maiga
officiellement il y a pas de critère
tal kuru fujjo inaka wajibi suka be ngado cour privé fanda cour privé yalla andal suka be ana beida sara funjindo suka mun janga fa woda ana wawi nanude biyun le cour privé yalla dayan ko andini jandeji joga fadde makko yottade sata du atawan nde ekol bamtama fa kompo arande o wadi Sara dana tekita jande suka mabbe buytiki dum fu ana wawi pousere jomun nanude suka mun cour privé janginowo wala saria janginnde suka mo o wowi janginnde le classe cour privé
ensuite il y a un problème d'éthique
do latike dati wajimbindi jokkede e juude yoga e sarabe jangobe do e tawede mudum fu dunke andanbe kabaruji bilide jande kanyu enka ana narda sarabe sukabe jangobe fati jaba pamande sukabe mu em jangino so wanani idu hasindina ebe lamdo hore mabbe nafa ko woni e bamugol jangino fa jangina suka mudum so tawi janginobe kanyu en ana wada golle mu ono haniri Seydou Maiga conseiller pédagogique Cap Douanza
take tingol arande an wayi hollitinde e dun iwra do jangino be jati ka sate wana do jangino be tan an iwra nokkuji goddi kasi so suka be kewi le classe famu mabbe ana ti dido bo ana wawi latade farde mabbe yottade le classe o jati atawan wala ko andi e jande
sara be ka jande ko jangino be mobe bamata fa wadna suka be mu em be ka ana weli yonki mu em darne golle be do yimbe ana mate sanne jande suka mabbe faiso won guliti tobe wiide kalisi ko be nyobe te ko ana heewi
bona won ngadem son non nerede
min jati windata inde suka be am le cour privé so haade école tan be pamata fay hunde lewru fu ujunaaje jonjo banami cour privé sukaabe am dum walda e cogun jomdi école saate sukaabe jaati sinata sana inde mabbe winde le cour privé sabu atawan bandira mabbe gon hen sara funjindo suka mun janga windan inde mun wana kalisi o woni basi ka sa do ba kalisi an haani ko golle mun yiye Les cours privés attawan suka be heewa sanne faamu mun ana yaafi won kulleji do waawi janginede so yeele classe dun tiidirtaamo
alte avantage de wulma
dido jandeji kanyun kana hada le yoga e cuudi jangirdi nga wonga do be dun
sakiraabe holitinde wiide do kaddude kabaruji de handen ka andode fuude mbahi bu de 3w.studio80.org naade fa ketino do mbay noddude numero via mo 37 321 kedde heraado e sedde yowtirnde wara jokkininde wassalam sappo e go'o lewru octobre woni ñalom adne keejanaado bibbe rewbe sisili cubaade hikka bibbe rewbe jaati ngatta koyde mubben le bantare hakkeji mubben rewmini be jande lekkol tidalaji ngodude joni honno suka bibbe rewbe jaati kadirto jukkinde jande mubben no hollitam wedle bibbe rewbe teme dron fu chapande taton e nayo wonno heboobe jukkinde jande mubben fa jabbo second cycle sappo e jeddo le teme dron wonno heboobe kinde jande fa jabbo lise ngaji dum wonno ko ministere humaninde bantare sukabe holliti wide yewtere rewbe de Juliette Koulibaly wadni en fa bidire ne fam ke dane Mamadou Sama Seyko
teji rafi juktingol jandeji ndewoy yo tafonno alqadaraji hulbinidi goto li ndewoy nayo yottinta jande mudun leno kuji kewdi ledini dum ko holliti ardibe gollirde humaninde jande lire gede kewde be holliti sambinta dun kadana madam sou hamsetou sou horojo gollirde humaninde jande ndewoy to gollirde jande lire
jande sukaabe rewbe ana beyda tiidallaaji ana wara fuburaale wakkati mo mi ngoni joni o duubi cakitindi di hakkille ana waawi jo'ineede jande nde ana hada e nokkuuji kewdi do janginirde e kanye fe do yimbe beedo jaati
de la societe
ko dun saabi ndewoy koy nangota jande sarabe landabe kabar mudun holiti yo sato saabi neesuuji madun hamilaku e hurtineede ilalo hono beedo mi hawriti totumiya yuwaru e yoroso
une fille qui va à l'école on
so suka debbo an ya école an hulbini miden mila sara makko kaybatamo haybu da suka debbo so heni ana tidi attawan hakkile goddo woni e mabbe warnade hettinade jimi abada be jaata école hurtininde be law ana sabi bina dun sabu wongon be ton so kebi bingi muyata jande kasi le ngeni bayangara miden mila debbo hana yaade jangoyde heddo cuude haybo mira koy mun wala inirado handen hakkile himbe an wondi e litinde le école ngaji di sukaabe rewbe buri hewde dina sukaabe worbe
to kuma tutun le lamu buguni jande ndewuy yirwi sedan iwde 2019 warde hande e wi kap o adadu jangibe be iwde chapande jeegum e jeddi piccal noge le temedere yottaadi chapande jeegum e jeddi piccal chapande tati e jeegum le temedere sabi imadraji famingul kettana jankone o tindinawo to kap kumantu
miden bay wiide weltingol mawdo wadi hen iwde le hitane 2019 warde le hitane 2022 jande suka be rewbe beydiki le kap kumatun hama fu wad e bawde mun saraabe puddi famde nafa jande suka be rewbe dum fu hatta miden gondi e famminde be faahan dum buri mi yinde famminde jama o do nafa jande suka be rewbe
le ndike kabar mudun heddi latade sugula sab mudun woni ko lam o mijike sapugo otobru hertanande famingol yala micintinde kala kumni be kabar mudun nafaka teddingol hakkeji ndewu ardibe gollede kumani de rewbe ndarri sarabe be jewtade sifaji famu mabbe kedana yusuf bogayu kanko horejo gollede humaninde muntangul hore sukabe e galle
sai pa de l'inscrire
wana winde de inde suko tan yoppude dun e hore mun ana hani ko haybe famu janga fa wol suko de an hani andude ko jangata le halaji dinanta nemu jom andata ko hani wande e kanye kaddi mun dun an wawi latade sababu holare heddo hakkunde sukaabe e saraabe mun en
pawotobe kabaru jande be leni da dabreji haybugol ndewoy e le kabaru jande mabbe bangal mudun keddanna sisila maynet jakite dunke kabaru jande to UNICEF
UNICEF jo ini fedde do jande sukabe famininde be no jande yarata do kenam andude no gorko e debbo yarata do kenam rewbe do rewbe janginobe hono din e bandu en hollude be nafa fu do jande sukabe rewbe faabe beyda anniya jokkude e jande nde balla ndoketedo fa nafa jande haale na sukabe jokka hettininde nafa jande le radio ngaji di
ido imadraji e huncani hore jamare hurunde e tawere fuf kabaru denago dunno hadi jande ndewuy lenukuji kewdi leddi ndi dum woni ko holliti woni be kabaru jandeji di